exclusive from afrofi.com.
This is Bessana.
Let's go. Nizamba na introduction. Sina ndine junior from Eldon City. Sini tunya ma bars, nitunya manjanji. Hip hop ni my veins, nikamba mugazi. Hine kweni chokera siva pasa supporti. Chirikuli iwe wake up ogosa rifa na poti. I told my mama, mama I made it. The thought I'd be gone but see, mama I made it. Benze funa kunigwesa, waisa kangati. Bani funa na kushow, bali na zingati. 25 years old, nikali kuwa pesha. Sinisia na manje galeza ni gali uvi kwesha. Kufole kani my rhymes, munga ndine Santa. I was born to do this, na bando chita ifi. Young Junior is bad, Young Junior ni wohipa. Fankani ya my rhymes, Junior vya makwanisa. Shout out kuli wase wana kwiri wa mchele. My lines ya nitunya abani funa mvele. Tina pkami na kapena, ben yo funo mveka. Nganvela my lines ya wakutara ni maseka. Rapa wane uko ndene ni mutafo sapa. I'm the young kid, yena funa blow ya pasini. Ni funa munizive, mwemu zivi la vaslini.
Yes, yes.
Young Junior,
I see. Salute.
Future.
DC Batim.